no muvyanyu twasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi nongeye kugushimira kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye Dusangira ijambo yo kuri uyu munsi irasubira ku kibazo cyo kwimura abaturage mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko ikiganiro kirongera kugaruka ku kibazo cy'abahoze batuye Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Barnyahe. Ijwi rya Amerika ntigaruka cyane ku mateka y'iki kibazo na cyane ko cyavuzweho kenshi. Turatinda ku kigeze kivugutirwa umuti. Nka kwibutsa ko iki kibazo cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'2017 aho abasaga 1500 aribo barebwa n'ikibazo uko abategetsi basimburana mu mujyi wa Kigali baragisanga bakagisiga uko ubutegetsi buvuga ko aho bari batuye hashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga bwashatse rwiyemeza mirimo uzahabyaza umusaruro uko bikwiye abo bakira amazi busanza hikanombe mu karere ka Kicukiro nk'ingurani kwiye Ayo mazu abambere bagombye kuba barayatashye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ukurikije amasezerano ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwagiranye nabo bwasenyeye kugira ngo bujye bubakodeshereza igihe batarabona izo nzu. Amakuru avuga ko hari hashize amezi 5 batabaha amafaranga y'ubukode. Niyo mpamvu mu mpera z'ukwa 8 uyu mwaka bamwe byabashobeye maze bajya gushinga amahema mu matongo yabo ariko ubutegetsi bwite bwa leta bufatanije n'inzego z'umutekano bwahise bubamururamo buvuga ko bari bakoze imyigaragambyo itemewe ku butaka bw'u Rwanda bwabemereye ko bazahita bahabwa amafaranga 30,000 nk'uko byari bisanzwe yo kubakodeshereza
warahunze bibuje kiremera umujyu kawure iyo kure hakurya kumatara gucira marenga wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri kateri pirari iragaruka ubw'insinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza nguhegereye wapfa maze na telefoni ikunyura imbere ubirebesha amaso urayure bwongere kwimuka
dusangira ijambo yakomeje kureba koko niba iby'ubutegetsi bwari bwadutangarije byarashyizwe mu bikorwa kubagombaga guhita bahabwa y'ubukode n'imiryango isaga 70 twasuye bamwe muri bo murumva icyo aba bacumbikiye bavuga aho ikibazo kigeze kivugutirwa umuti turabibwirwa n'ubutegetsi turanumva icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kuri iyi ngingo ariko si bikorwa nk'ibi igihe bitabereye ku gihe bigira ngaruka yakiko bagomba kwimurwa ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu turere 15 tw'igihugu kubasaga 1,300 bwagaragaje ko 29% babarirwa imitungo yabo ariko ntibishyurwe mu gihe abandi 47% nabo bahabwa indishyi idakwiriye madame Marie Claire Mukasi n'ukuri iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ati
komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka imibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo uburezi ubuvuzi ifunguro n'ibindi komisiyo rero isanga abimura abaturage ku bw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko biri mu itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye
twerekeje igisasa mu murenge wa Bumbogo aho bamwe mu bahoze batuye Nyarutarama bacumbitse tuganira na Bwana Fidel Nsabimana n'abaturanyi
aha se uhamaze igihe kingana iki
aha ngaha no kuvanga kuva badusenyera kuva mu kwa 12
niho nahise ko nimukira nje kuhakodesha naje ndi umuntu w'umugabo urumba umuntu wari utuye mu nzu yanjye nari mfite intebe uyu n'umuturanyi twararahuranaga mfite utubati mfite ibintu bishoboka byose by'urugo ariko ubu tuvugana nyir'inzu yarabifashe yarabitwaye umudamu yarantaye mufite abana batatu babiri bari kwirukanka ari akandi n'agahinja kamaze nk'amezi atatu yarantanye nako gahinja kari haranda kabyutse karedurwaye n'amata nirwa ntetse ubwo mva hano nirukanka njya ku murenge uruhinja ndusizemo hano mu nzu ndusigiye bene nyina ngataha nkaza nkoza nkaryamisha ubwo urumva ko umudamu abonye ubukene uje atireka reka gumana ibyawe nubwo buzima turimo mu by'ukuri ariko burarenze turababaye
dore ko uwo mudamu yantanye dore ngaka ndikorera uyebaze kugira ngo mbe ndikorera umwana ungana gutya nyina yaramuntanye urumva ko ntibyoroshye ngoceceka zana amata muri ntago byoroshye twahuye n'urugamba rukomeye muvandi
zana hano afite amezi angahe
afite amezi atatu abona bisaba kugira ngo umuhe amata nta bushobozi mfite ari aba bene nyina nabo bakeneye kurya nta kazi ngira ubwo aho nakagiye nkajya gukora n'icyo kiyede nibura ngatunga bene nyina bisaba ko mbandi kugumana n'uyu kuko urabona ko ntago bamushobora ngo bavuge ngo baramumenya bamwoze bamukaburire
nibyo warunyakirije ariko noneho ibwira abakurikiye radio y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
nitwa Nsabimana Fideli nk'abandi umuturage wari utuye muri Kangondo ya kabiri ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama nk'abaturage kwe tuhamaze igihe kinini nkanjye mu by'ukuri navutse nsanga ababyeyi banjye ariho bari batuye iwacu noneho
mfite imyaka ingahe
mfite imyaka 34 noneho ababyeyi banjye rero kubera yuko bari bageze mu zabukuru byabaye ngombwa yuko bitaba Imana bahansiga nk'umuntu wagombaga kureberera abavandimwe banjye twari dusiganye ubwo rero twahagumye muri ubwo buryo nk'abantu kwe tuvuga ko ari kuri gakondo ariko biza kuba ngombwa ko haje kuboneka umushoramari waje arahagura amaze kuhagura arishyura amafaranga baza kudukoresha inama batwemerera yuko ahantu habonye umushoramari ugiye kuhakorera ibindi bikorwa ariko bityo ko tugiye kubarirwa natwe twarangiza tukimurwa nk'ahagiye gukorerwa inyungu rusange mbo haciyemo imyaka igiye kugera muri ine tubariwe ari ayo mazu ari ku magena agaciro bari batubwiye ko twagombaga kubona ntitwayabonye ari amafaranga twabariwe ntabwo twegeze tuyabona urumva haciyemo imyaka ine tukibaza buryo ki leta yakarengeye umuturage ahubwo ari ishobora kumurenganya
aho ni mu mateka ariko se ubushize mperuka bamwe muri mwebwe ngo mugera mu miryango 71 mwari mwagiye gutera amahema amashitingi mu matungo nawe wari urimo
nanjye nari ndimo ni nanjye wafashe ya mbere kubanza kubaka ihema rya mbere kuko ninjye wari ubabaye mudama kimara kuntana abana kantana n'uruhinja nibyo nari mfite aho nakodeshaga babitwaye naravuze ngo ngiye kugenda nubaka ishitingi nubwo abandi tutari bufatanye ariko ndayubaka mu itongo ryanjye kuko itongo nari ndizi abaturanyi babonye ko ndi kubaka bazi n'ibyambayeho baraje baza kumfasha n'abandi bose baraza turubaka ariko mbere yuko twubaka twari twabanjije kujya ku karere ka Gasabo tubaka ubukode kuko bari batigeze mw'amezi 5 y'ubukode batubwira yuko atari bo bafite inshingano zo kuduhereza ubukode tigeze ku mujyi wa Kigali batubwira ko nabo iby'akarere kabitabareba biratiyobera tugeze ku karere meya twaramubuze ubwo nibwo twigiriye indi nama yo kuvuga ngo bwa ari ukubigenze baradutereranye reka tujye mu matongo tuyaturemo nk'uko twatangiye kubaka mu matongo ariko twatunguwe n'uburyo bacyumva ngo amahema yagezemo ari mu mujyi wa Kigali waraje ari akarere ka Gasabo karaza ari umurenge uraza abo bose kandi iyo twajyagayo nta n'umwe twashoboraga kubona twatayiragaho batubwira ngo bari mu nama dutekereza ko ibyo twari twakoze iyo tutaba twari twabibamenyesheje byari gufatwa nk'umwigaragambyo icyakora kubera ko amahirwe twagize ugwenda no kuturasa bari kuturasa nuko byari ngombwa ko bari babizi baje barahagaze bareba ibyo turimo barangije bantumaho kuko bari bamaze kumenya yuko ari njye babanje mu ihema ndagenda ndabasanga barangije bambaza icyabinteye ngerageza kubereka ibipapuro nari mbifite by'amagena agaciro mbabwira ko ubuzima bwanze badushyira imbere n'abandi baratubwira ngo tugende ngo baraje bakemura ikibazo. Meya w'akarere ka Gasabo niwe twagiranye inama atwumvisha ko twebwe atanatoze. Turamubwira ngo kuki tatuzi turi abanyarwanda nk'abandi. Uyu meya w'akarere ka Gasabo rwa Murango Steven wadusinyiye kuri aya mabarwa wowe wasimbuye, ni ukuvuga ko ibi yakoze ari umusazi, ntago byakozwe na leta, inzego z'ubuyobozi ntago zuzuzanya ku buryo utinyuka kuvuga ko tatuzi. Ese turi abahehe? Ntago turi abanyarwanda nk'abandi.
Ukavukire ese yandishye n'icane kize bakujugunyiye nabwo zahize.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho turebera hamwe ibibazo by'urusobe ku kwimura abahoze batuye Nyarutarama muri Gasabo mu midugudu ya Kangondo ahazwi nko muri Banyahe. Kuri mikoro muracyumva eh bagira ubusa.
Ndibuka muri ku karere bababwira ko mwisenye.
Ibyo byaravuzwe kuko bunakeye bwaho kwatunguwe niyo nama twari tumaze kugirana, nta mwanzuro twari twafashe n'ubundi twibajije cyari kimuzanye biratubera, ariko twatunguwe n'uburyo kikuri tupi twabonye arimo ari kuvugiraho yuko ikibazo cyakemutse n'amafaranga bayo duhaye y'ubukode ibibazo byakemutse.
Rimwe na rimwe nkunze kumva ibyo bibazo byo kuvuga ngo ari umugabo agata umugore, ari umugore agata umugabo kubera kiriya kibazo cyo kwimurwa. Nge narinzi ko ari inkuru mbarirano.
Nawe uri umuntu urabyiboneye, nkweretse uruhinja ndikorera rw'amezi atatu umudamu yantanye nabo. Rero nta
mudamu ntabwo yagiye kwihisha cyangwa gushaka ubundi buzima.
Oya ntago ariko bimeze.
Kugira ngo ikibazo kibashe kubumva.
Oya ntago ariko bimeze, kuko iyo biza kuba ariko bimeze urabona ko wari kubu hari ibimenyetso wari kubona, ariko ukuri kuri bo nuko umudamu yarigendera ntana nawe ubana kubera ubuzima turimo, kwenda afite ubundi buryo we yabonye ko ikibazo ari bwa gikemuye. Ariko natwe mu by'ukuri turagira ngo mudukorere ubuvugizi, cyane cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika, niba yumva agirira ikiremwa muntu impuwe kitavuka mu Rwanda, kiwenda nk'izindi mpunzi mujya mubona nk'abandi bava muri Libya bazana bakabakura mu bihugu bahungiyemo badafite ububasha bwo kuhaba bakabazana mu Rwanda, kuki adakwiriye kumenya ikibazo cy'abaturage bari mu gihugu kiwe, ahubwo akajya gutabara abaturutse hanze mu yandi mahanga? Tubona ari akarengane dukorerwa.
Uravugana n'umudamu wawe?
Ntabwo dushobora kuvugana, ukabona ko ubuzima bwanze bwahindutse, urumva ntabwo yanyiteza ntacyo yavugana nanjye. Tuvugana nagira n'amahirwe yo gutekereza nkavuga ntazongera agaruka mfashe turera abana, byantera no gukomera. Ariko mu gihe tutavugana urumva ntabwo navuga ngo azongera agaruke.
Mumaze gushinga amahema bakayabashinguza, bwakeye hari abantu hafi imiryango icumi bahisemo yo guhagararira abandi kujya ku murenge. Mwumvikana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ko nyuma y'igihe gito barababahaye amafaranga kugeza ubu bigeze.
Muri abo ngabo icumi batowe nanjye nari ndimo, twagezeyo aratwakira tubwira ko bagiye kudukorera ubuvugizi n'ayo mafaranga akaboneka. Ariko bwakeye mu gitondo bavuga ko amafaranga bayahaye abaturage ntama ikibazo cyakemutse, ariko kugeza kuri iyi saha ntayo twabonye. Niyo tumubajije aratubwira ngo nimugende ngo mutegereze ngo ikibazo cyanyu kiri gukora.
Nta namake mwabonye?
Ntayo twabonye. Ibi nkubwira nimba nkubeshya, mburi imfura yanjye iri hano n'uyu mwana, ntayo twabonye.
Umushoramari Denis Karera, wowe murabonana mukavugana nka nyiri ibikorwa ugiye kubikora?
Twageze tubonana rimwe bari mu cyiciro cya mbere cyo kutubwira uburyo tugomba kwimuka, atubwira amagambo akomeye we yaranadututse, atubwira ko tutari abaturage babereye Nyarutarama, atubwira ko ari ukudukiza umwanda. natwe tumubwira yuko nimba yashakaga bakiza umwanda yagombaga guhera kubarara mu ikanevu cyangwa nabarara hanze atagombaga kuza guhera ku bantu bari mu mitungo yabo bubatse mitungo yabo. Nta kindi giye twa twongera kubonana nawe kuko ntiyongeye kuhagaruka kimara kubona ko ibyo bintu byari birimo akavuga karekare. Ntiyongeye kuhagaruka no mukuza bazanye ibipapuro by'amagena agaciro byazaga bizanywe n'umukobwa wiwe banamurenze we ntabwo twongeye kumubona.
Ariko kuba ubutegetsi bushaka kugira umujyi usukuye byo murabyemera.
Dusanzwe tunanabibonaho ahariho hose iyo bibaye ngombwa ko ari ibikorwa rusange bagiye kuhakorera baraza bakimura abaturage bakabaha iby'amategeko bagomba. Ariko dutungurwa n'uburyo ibyo batwemereye nabyo batabishyize mu bikorwa. Ari inzu yarabuze, ari amafaranga batubari yarabura, ari n'ubukode burabura. Hagataho ngaho urumva nk'iyi leta tuzi ko yihagije yabuze amafaranga yatubariye ibura inzu bari bari kuvuga bagombaga kuduha igeze naho ibura n'ubukode yari yatwemereye yagombaga kuduha bw'ibihumbi 30. Urumva ko atarakarengane.
Wewe witwa nde?
Nitwa Nirenganye Sidore.
Ibyo mugenzi wavuga n'ukuri cyangwa harimo rugukabya?
Ibyo mugenzi wanjye avuga n'ukuri, nange nari ntuye hariya muri Kanyaragare ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri. Nange nari mfite igipangu.
Wowe ariko ntabwo ubuzima bwashaririye nkuga mugenzi wawe uko bivuga?
Bwarashaririye cyane kuko nange nari mfite ibintu, nabona bagiye kunsohora nkafata puri nkayigurisha, nkishyura nkafata intebe nkagurisha, ibintu byanshizeho. Aho bigeze ubu ngubu byaranze.
Ariko wowe bitandukanye nawe uracyabana n'umugore ntabwo yagutanye?
Ngiye umudamu turi kumwe, ariko amaherezo n'ubundi urumva niho biri kugenda bigana kuko ubuzima buri kugenda bubagufi.
Murabona amaherezo azaba yahe?
Nzi ko Perezida Paul Kagame umugeze imbere utahava amaramasa. Mbonye iryo cumbi cyangwa n'ayo mafaranga bambariye, nta kibazo rwose nakongera kugira.
Ese wowe nta mafaranga urabona?
Amafaranga usibye ibihumbi 20 byonyine wererere nabwo babihaga bamwe na bamwe. Ariko
wowe warayabonye?
Narayabonye 20, ariko hari abatarayabonye.
Ko hari uwambwiye ko bwakiye bagashyiraho 10?
Iryo 10 njye ntaryo ndabona, ahubwo ndanyenyerashaka kuzajyayo.
Ku ijambo rya nyuma dusoza ikiganiro, murumva icyifuzo cyabo ikihe?
Icyo njye nifuzaga nubwo bimaze imyaka ine baradutesheje agaciro gutyo, baratubaraye ntibaduhe ibyo batubariye, batugiriye neza kwanza si no kudufasha bakaduha ibyacu. Nta ndishyi z'akababaro tubabwiye ngo bashyire kuko badutesheje agaciro, bayaduhereza natwe twabonye isomo ryo mu mujyi wabo tukava muri uwo mujyi tukawuhunga twajya kureba ahandi dutura igihugu ni kinini, bakareka kwirengagiza ukuri ahubwo ngo ibinyoma bari byo barajya bashyira imbere.
Maze kumva uko ibibazo byifashe ku bahoze batuye Nyarutarama, sinari kuhava nakomoje ku mibanire yabo n'abo bacumbikiye. Umusaza Saveri Bizimana acumbikiye Bwana Nsabimana.
Aba bantu bari bakwiye ubuvugizi bagatabara kuyoba n'ubugari na hamana, urabona imirimo yarabuze arajya gukora se ataba abana nanone bonyine. Ni ibibazo
imibanire yanyu ni myiza? Nta kibazo.
Mva rero muri rusange hari aho ari myiza hakabaho naho atari myiza. Nyine
tubwize ukuri ngo mbura nta kibazo turi radio
mwane se dore aho byaba byiza afite ubushobozi akanyishura neza aba bana bakajya kwiga n'imbeshyeri amashuri ahagaraye. Ubu si urumva nta kogeza ngo tubanye neza kubera uburyo bwo kwihangana.
Nibatamwishyura bizagenda bite muzima?
Iki kindi kibazo ubungubu mba musenyeye sindi musingi wa musenyeye, none ngo nabirenganira. Babasenyeye bababwira ngo bazabaha amazu, babasenyeye bababwira ngo bazabakodeshereza. Ese niba twara bakiriye tukagira iyo neza twabirenganira? Rwose ni mubashakira ubuvugizi nayo mazazagurire bazabaha amafaranga babasenyeye nk'abagome.
None niba babaha amafaranga namwe bazabishyura mu mezi mumazemo, nicyo ushatse kuvuga?
Mese ko yababonye ubwishyu mese urumva yandenganya nanone akandya kandi yabagize amahirwe yo kugira ngo nabo abone imibereho, kandi iyo mibereho yarayikuye aho nabaye imutije. Ni nk'uko umutiza nk'uko ubibona umuntu ari mu nzu n'ukuntu ndivuna akayibamo ukwezi kugashira ntiyishyu, ukundi kukazaniye ukundi kukazaniyishyu, none nanone yajya kugenda se akagenda ari njye yise umugome? Ahubwo yagomba kumushimira Imana ibafashije igakorera mu bayobozi. Abo bantu bari bakwiye inkunga bagafashwa. Ese kuba bakwiye mu manegeka aheza babashyize ni hehe? Ahubwo cyane cyane bari abo muri Baniyahe bo barababeshye ngo bazabaha n'amazu, n'amazu ntibayabahaye, n'amafaranga ntibayabahaye. Abo bantu bakwiye ubuvugizi noneho aho bamwe baririmba amajyambere abandi bari kurira aba nabo bakabona ukuntu baririmba umutekano n'iterambere barigeze urebe umuntu azagera mu iterambere ameze nk'uri mukinanye
umugore w'uyu mugabo yagiye hinze
umugore w'uyu mugabo umuntu abarara mu nzu ye n'undi akarariwe ubwo rero hari n'igihe icyumweru cyashira namubona nkagira ngo arahaba naho wenda yaragiye kera naho umugore
hari amakuru bifiteho ko yagiye
nkagira amakuru se ko batarwanye abantu bagira amakuru n'abarwanye bararwanye twari kubimenya ubwo niba umugore yarabonye imibereho iyoberanye agacaho undi nawe yahisemo yiyemererwa ati wenda ejo azagaruka
umaze nk'igihe kingana iki utamubona
umaze nk'ibyumweru bibiri ariko wenda yaba yaragiye kera yego neza ko nanjye mba nararana nabo mba ndi hari wenda birenze n'icyo gihe cyangwa n'inyuma yaho ariko njye mpamya ko ari nk'ibyumweru bibiri namuheruka
gera ku murenge wa Remera hari mu gitondo cyo kuwa gatanu w'iki cyumweru twasanze umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uwo murenge bwana Godefrey Karamuzi yagiye mu zindi nshingano ntitwabashije kubona impapuro bishyuriyeho amacumbi yababo bagomba gukodeshereza ariko ijwi rya Amerika ikurikije ibisobanuro ihabwa byumvikana ko hashobora kuba haratanzwe amafaranga agera muri miliyoni ebyiri mu kiganiro na bwana Karamuzi nabanje kumubaza ku kibazo cy'abatarabona amafaranga y'ubukode
abatarayabonye abaturage bafite konti muri kwiki koko twayabonye kuri historike yacu ko amafaranga y'abaturage bagera kuri bane yagarutse ariko dusaba abaturage n'uyu munsi bahageze ku murenge tubasaba ko bagenda bagakoza konti zabo noneho tukongera tukabakorera transfer amafaranga yabo bakajya kuri banki zabo kuko bafite amakonti mu yandi mabanki baraje kuyabona ni abaturage bane dufiteho ikibazo bari babizanye mu gitondo ndabwiye bantegereze ku biro mu masaha yine saa mukuru ntabwo ariko abyakira bakabakosora konti zabo amafaranga yabo bakongera akagenda nta kibazo kirimo
ubwo buri muturage mwagiye mumuha amafaranga angahe
ibihumbi mirongo itatu hari abamwe bagize kuzavunya sino turareba abatari bafite ubushobozi tubaha ibihumbi makumyabiri muri abo nabo hari abari babonye makumyabiri ariko ejo bundi tugenda tubongera ibihumbi icumi kugira ngo dukwire igihumbi mirongo itatu ikindi kimwe cyari cyagoranye ni cy'umugabo ufite abagore babiri umugore araza akayatwaka kandi umutungo wanditse ku mugabo kandi umugabo si yahabwa amafaranga kabiri rero turamusaba ko yagana inkiko zifite ububasha yatubwira ko umugabo yamuhaye umutungo yamweguriye uwo rwandiko ubuyobozi bw'akarere bwanditse bwandikiraga uwo mugabo kubera ko umutungo ari uwo ufite noneho tumugira inama umugore tunagane inzego zifite ububasha ntibemeza ko uwo mutungo umugabo yamuhaye mu magambo bizajya mu cyemezo cy'urukiko bazakituzanira nawe tuzakomeza tumufashe nk'abandi baturage kutubafasha
uretse wenda abo bane bagize ibibazo by'amakonti muvuga n'uwo muryango twavuga ko ba bantu ya miryango mirongo irindwi n'itatu cyangwa n'ine abandi babonye amafaranga
barayabonye kuko abatarayabona nabo ngabo twavugaga twasabye ko bajya kuri banki bakatuzanira nimero za banki za konti zabo zidateje ibibazo ariko cyane cyane turi muri banki imwe ni Equity nibo bafite ikibazo ahandi abandi baturage barayabonye
ayandi si ubwo bazayabona ryari ko numva mwabishyuriye ukwezi kumwe mu mezi atanu bavugaga baburaga
urumva rero kubumbaza ikibazo nk'icyo ni byo nanjye usaba inzego zihuriye ubwo dukora raporo amafaranga twahawe ko twayakoresheje ubwo tuzategereza icyo ubuyobozi bukuru buzatubwira abo ngabo bakangonda batandukanye n'abandi baturage b'imwe mu bishanga ab'imwe mu bishanga bo n'abandi n'ubundi ikibazo cya kangondo baje kukinjiramo ugiye kureba twasanga ko bumvise ngo ya poroje bazajya Busanza bakumva ko bose abari mu bishanga bose bazajya muri poroje ya Busanza ariyo mazu yubakwa n'umushoramari ntabwo ariko bimeze abazajya Busanza ni abantu bakorwa igenagaciro n'akarere biturutse ku mushoramari ariko abaturage batuye muri kiriya mbere kiriya kabiri hano muri kiriya mbere ahantu hitwa Muzuba hafi ya rahoze iriya iniraka ntabwo abantu bose bazajya gutura muri ariyo mazu arimo kubaka Busanza
mwarimu ukomoje kujya ku gutura mu Busanza byo bigeze he hari gahunda ya vuba
yari ubuyobozi budukuriye bwatumenyeshaga ko ikibazo kiri hafi gukemuka
nko muri uku kwa cyenda cyangwa mu mpera z'uyu mwaka
urumva ibintu byo kubaka none se nahita mbivuga ngo bararangiza none muri uku kwezi kwa cyenda keretse mvuga ngo namenya imirimo yari isigaye irangarite yarangiye irangarite ariko ubuyobozi twakoranye inama butumenyesha ko ikibazo kirimo gukurikiranwa kwamaze hafi kurangira abaturage twabatuze ariyo mpamvu rero ubuyobozi bwakomeza kugira ishingano zo gukodeshereza abaturage igihe batararangiza bamaze kuzura bayajemo nubundi ubuyobozi baracyaho kodeshereza
ubwo abo bandi rero igihe babona amakonti yabo ikibazo bigakemuka nabo bahita babona amafaranga
cyane rwose koko tarafite kuri konti nubundi twarayo hereje urumva ko ageze kuri banka rongera bari kuko rwanda konti zibura mu mibare cyangwa zituzuye nako kanya rwose niba uri kumwe nabo wababwira kwihutisha izo konti ariko ngiye mu gitondo amasaha ine ntabwo ko ahora n'umukonti habura bakazimuha koko nari ngiye gukurikirana ibibazo mu kagari ka Nyabisindu ubwo ndaza gukurikirana nyuma yo gushingira ndebe umukonti habura ibibazo mu gejo niba uri munsi w'amafaranga araragiye kuri banka
mu mboni y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko ibibazo nk'ibi byo kutimura abantu uko bikwiye ngo ipfundo nyamukuri n'igenamigambi bavuga ko ridahamye kuri iyi gahunda uyu ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda
kiri muri bya bibazo dukunze kugaragaza by'intege nke by'ubutegetsi bwa FPR kuba nta genamigambi rirambye bagira mu miyoborere yabyo ni usanga kenshi dukunze kugira ibibazo nk'abiriyo ndetse no bidindiza iterambere ry'igihugu cyacu wenda ruwavuga ati habayo vision 2020 ubudufite vision 2050 ariko izo vision izyo teganyamigambi ryo mu mpapuro ridashyirwa mu bikorwa ntakirimo ari igihugu reka turebe dufata umuntu warufite ugeje mu myaka 45-50 ubusore bwe yabukoze akora uko ashoboye kose rya kimara akubaka aho yaratuye Kangondo ndetse amaze kubaka inzu yo guturamo ashyiraho na Zanex nta butaka afite nta wundi mutungo afite ni za annex zimutunze agategeza ati amashuri y'abana banjye nzayishyura nk'imvuye muri aya annex mu masaziro yanjye naha nzatungwa n'aya mazu nta sambu nta kindi kintu afite warangiza uri ubuyobozi w'igihugu ukagenda ugatema ya mazu ukayashyira hasi wa muntu ntangurana umuhaye wa muntu ntacyo na kimwe umuhaye hari ubwo icyo gihugu cyacu gishobora kuzatera imbere gite ntabwo dushobora kuva mu bukene dufite ubuyobozi budafite iteganyamigambi rirambye ritekereza abaturage baryo noneho bagakora n'umugambi nk'uwo utuma umuturage asubira inyuma nzi ko mbere bavugaga ngo babubakiye amazu mu busanza
yego n'ubu barakayubaka
ayo mabazu se bazajya mu ryari ni ryateganyamigambi mvuga mbere yo kujya kumusenyera umuturage ngo mushyire ku gasozi wagombaga kuba wararangije kubaka aya mazu ubundi umuntu afite yakoze planification neza donc iryo teganyamigambi neza uravuga uti aya mazu azubakwa arangira mu gihe kingana gutya none nzafata aba baturage mbajyane mu gihe kingana gutya none abantu baba kukize birukanswaga n'iki mu gusenyera abaturage babashyira ku gasozi aho bari kwicwa n'imvura n'izuba badafite aho baba ikihutirwaga n'iki niba amazu yo kubatuza amatari yuzukozura bagombaga no kuba baretse no kubasenyera kuko ibyo bisubiza umuntu ari mu buzima bwe busanzwe kuratekereza umwana urara mu mvura cyangwa uba munsi y'izuba rimeze gutya imibereho ye isubira inyuma uwo muntu rero kumushyira muri izo condition uri umuyobozi w'igihugu mba nibaza ntese harya abo bayobozi bacu dufite batekereza koko abaturage babo ni ikibazo gikomeye
mu cyumweru gishize hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 habayeho igikorwa cyo gufata amahema bakajya kuyashinga mu matongo icyo ubutegetsi bwise imyigaragambyo mwe nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kivuga mwakibonye mute
kirya gikorwa ntekereza ko bagikoreye kugira ngo garagarize ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bafite ikibazo ntekereza ko ubwo buryo bari babonye bwo kuvuga uburyo byakeye umuwemo ni bwa bundi bw'ingufu ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukunde gukoresha niba umuturage rero avuze ati nabuza umfundo imitwe nabuza aho ndarangiye gushinga ihema hahandi nari ntuye kugeza igihe leta indangirije ikibazo ntabwo ikibazo ari ukohereza polisi cyangwa abasirikare ngo bavanemo ku mbaraga egera wa muturage mubwira uti yamuneka ari ikibazo kiniye uvuga ko nta gisubizo gihari uyu munsi none se abo baturage ko bafite mu nshingano zabo barumva igisubizo ari ikihe nge ni ikibazo mbaza ubuyobozi muzajye kubambariza niba ari umushoramari natanga amafaranga avugane nabo baturage ubundi leta nk'umubyeyi nicyo ndimo kuvuga yagombye kuba umuhuza w'umushoramari n'abaturage noneho leta ahubwo ikarengera umuturage kuko kenshi numvishije imvugo za abantu bawo muri Kangondo bavuga ko ahubwo leta usanga ahubwo iri ku ruhande rw'umushoramari birababaje kuko nibyo dukeneye ko abantu bashora imari mu gihugu cyacu nibyo dukeneye mu gisukuye ariko ari ikintu nkunda kugaruka biteka umuturage agomba kubisanganiro rya byose niba uri umuyobozi wo buri gihugu umuturage ntabisanganiro rya byose umushoramari agahabwa ijambo agahabwa umwanya agahabwa kwidegembya kusha umuturage uyobora ngendekeza ko icyo gihe buri mu nzira itariyo ubereho uwo muturage ntabwo ubereho umushoramari
kugeza ubu ngubu hagombye kuba hakorwa iki ku bwawe
icyakagombye gukorwa na mbere cyakagombye kuba cyarakozwe mbere nuko nta muturage wagombaga gusenyerwa atarahabwa ingurane y'imitungo ye kugira ngo ashobore kujya kugira aho abaho yikinga ubusubajije umuyobozi ushinzwe bari abaturage wenda nka atuye nko bari muri mu murenge wa Remera ukabayebuza executive wa Remera cyangwa abo boyozi bwo muri Gasaba bakubwira ngo babatoje bari mu kangando bari hehe
Madame Victoire Ngabire ni udusoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone twari twabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse namwe mwari mudukurikiye nongera kubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika kuzindi ngingo mukomeze mutwandikire kuri radio yacu @vonnews.com cyangwa se kuri radio yacu @gmail.com mwari na ehwagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe